magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay iyo waliba laga qabaday kulan weyn oo la kamiday dhalinyarada, sidoo kale ka dhiirigeliyay wadajirka iskaashiga kaas oo qaban qaabeen hay'adooyinka SBL, LBI iyo sidoo kale SDRdo. Kulanka waliba ku qayb galay gudoomiyaha dhalinyarada iyo hogyaha dhalinyarada Koonfur Galbeed, ku dhawaad dhalinyarada deeraysa boolis iyo toban qof, haanaso ku shal dareere kooxo iyo urdo shal duwan ee dhalinyarada Koonfur Galbeed. Gudoomiyaha dhalinyarada Koonfur Galbeed Maxamed Abdullahi ayaa ku hadlay muhiimadda kulanka, uu soo siinay kulanka uu siiyay muhiimadda gaar ah wada shaqaynta isdhexgalka bulshada.
barnaamijkan tip of somo laf dhabartan hay oo kumadate LBI iyo Somali Baseline iyo SGRDO idan ka faraxsanana aniisan dhalinyarada markas san taageertaan oo garab surutaan san kumaad nagaan boolisiyo tunkun ku hor dad kale lahaa tababari dadkii kale lahaa tababari walinka jaraan qaarsho xilabaan qaarsho wasiir qaarsho agaasimo qaarshoona gudoomiyaal marka ciidanka faraxsanaa danantii inta wajiyaale oo dhalinyaro ah walaabardeen dhalinyaradii deegaanka haddana fursadda lagu faa'iiday
wayaa dhalinyarada Koonfur Galbeed Abdi Jibriil iyo sidoo kale nishay ku hadlay kulanka oo soo ka maayay dhalinyarada deegaanka dhiirigeliyo iyo mas'uuliyad ay isku saareen ku qayb qaado kormarka
shaqal aan dhaawa oo guud ahaan maskaxiyan nijay sidaasu laakiin halajar halka wale waaye in baaj la qaadada in wala barada wal faylo laakiin wari ku muhiimsana resource oo adeeg uu hadanayn ka tabaas male oo ka hadii aad dhimata wari ay guri uu hadan ka nool wayno wareegay marka ma eena ma sameeyas wal barasho oo dareenta wari wala wal taray in aan xirfad barada wari kale ay platform jaran geeki mere la awalnaan barana wari yar ay awalnaan kasaan ya magaalada uu ka sareeyaa usii leen shaqeeyahay usii walan sameeyahay ma inaan in sameeys markanteen wal barad wari yar ay wari in muhiimsana in aan xirfad abuurdo in muhiimsan
sidoo kale to kumada gabdhay ku qayb galay kulankii hadalku jeedi goobta ya hoosti muhiimadda dhalinyarada leeyinka horumarka bulshada
yaani shahaadooda haysta ma kaliya intaada shaqo hela yaani dawladda una dhamma nabad shaqaalay kordhintii wal habarati una dhan xafiisa muwada fadheed korna intuun isqaybeyno qaar ganacsiga dhirta qaar ma aragnay ka dhirta xirfadaha saaran qaar ma aragnay qofba yaani intuun isqaybana laakiin ma akaliya intuun erna may oo dawladda shaqeyn si waaytay una fadheeno darjiino fadheeno ma qof walba bu taaylantidii salabaha maskaxadiiska fikira walaa isu qofsado fadhi nafsadiyahan uu qofsad ab qofka oo faca ee qeylka ee wal ku sugee erta haddu tusaale ahaan yaani maylaleeyaa mayna nasiyay amal mucaawinad mucaawinada seenaha ka amri ma ertana kun kun shilling aan may basan doogan taalay wadame laakiin idee saasana seen kasheena laakiin nafsadahaantii is eedaya ma ee wal barashada kaliya intii seen ka akaatan Thailand taalabaha wala kalana iyo bakooya
si kastaba oo jeedka kulanka waliba uu siiya oo jeedka iyo mudaynta dhalinyarada iyo la iska dhiiri geliyay wada jirka iskaashiga ismarkaas la abuuray jawi wada shaqeyn oo ka dhisan horumar nabad iyo iskirnaasi bulsho.